Bwina aliwala gante misange je kuza kubia insu wabili mmusambu jokaje jiri mkoti obusubuzi kumugate gwa misango kasambu mmusambu jiri mkoti enechole kako FB wakachika kata uluze nkayana eze kuza kubia insu waka Insurance Appeals and Complaints Tribunal kuzigo njola mwangu. Omulamuzi Thomas Ochaya Ojele Rubanga wechi waicha kote mkulu echulide jobu subuzi ategeza nte misango jine je kuza kuinsu wajibali luamo bumbi wa sirinji muendano bukadeonana kumugate gwa bumbi mkumi satu mulu kaga ezibali lwa misango jone jiri mkoti eno. Omulamuzi Ochaya ategeza nti ino jizingira mweja insuwa ya moto kaa ejebio kuzimba obulaga javu nebilala abiogele de musinka na yomunu ndiogua mkaga yaba senkulwe bitongole vya insuwa kuserena hotel mukampala. Yes, senkulwe chitongole chirunga miemini mja insuwa mugwanga chi Insurance Regulatory Authority Ibrahim Rwega Kadunabi akalati de company za insuwa kweta nile nkole yokutesa jite chitauluzi mkugonjole misango.
Empola eyokutabagana oba eyokukkaanya nga tugenze mu makooti y'enkola esingwa okubeera ennungi bwe tubeera twagala okumaliriza ensonga zaffe. Kino kikulu nnyo kubanga abantu bano ababiri ababeera balina obutakkaanya wabeera waliwo ensonga enkulu eyabaleeta okukwatagana. Ensonga eyo gye tuba tutwala ng'enkulu tetutwala nti nno gundi nze ndi w'amaanyi oba gundi w'amaanyi oba gundi taina maanyi naye kisinga obukulu kiki ekyatuleetwa okukwatagana.